Tēnā koutou, ki te mōhio pia koutou, ko te matatini, te taurima e whakanui ana i ngā toi Māori. Ā, ko te mea nui i reira, ko te kapahaka. Ka tū tēnei taurima i arua tau. Ā, i tēnei tau, ka tū i te panganui a Tara. E tino whakataetae tēnei. Ā, ka kitea i reira ngā tino taumata. Ike ike o te kapaka. I tēnei hōtaka, ka kōrero a Brownie Gloin mō ona whakaro mō te matatini. Kua tino mōhiotia a Brownie Gloin mō tāna whakatairanga i te mahuru Māori. Me tāna ū ki te reo Māori i ngā wā katoa o tērā marama o mahuru o he pitema. Ko tō paraone tino wawata kia tino Māori ai tēnei taurima. Nō reira, ki ona whakaro, me reo Māori, reo rua rānei ngā āhuatanga katoa o te matatini. Aha koa ngā wāhi hoko kai, iaha, iaha. Kia aia, he ngāwari te tū ki te atamira, e reo Māori ana mō ngā meneti rua tekau. O tira, mena ka tino Māori ai te tuakiri o ngā kai whakataitai e ngā wā katoa. Ko te reo Māori tētahi tino āhotanga o te tuakiri Māori. Kia aia, mena mā te kōrerotia o te reo, ka ora ai te reo, me whakatairanga te reo Māori i tēnei hui taurima. O tira, ko tētahi āhotanga nui, me tautoko ngā tangata iti te reo ki te kōrero. Nō reira, kua whakaritia ētahi rauimi āwhina, ā, ka haere atu ki reira ētahi tangata kaha ki te kōrero, he aki aki, he āwhina hoki i te hunga kore reo Māori, iti rānei te reo Māori. Ko tāna ingoa mō tēnei whakaro, ko te mitatini, ko te ingoa te matatini, ko many faces, ā, ko te mitatini, kia tino rangona te mita o te reo i te taurima nei. Kia ora tātou.